wana bar sometimes katumba ni mchizi wa kitaa unyonge aliyekataa dele mbinde na mamwela magof paka defender sometimes impole mix some lokole dili zake sio kitoto ye ana mix na shule ana mtambo wa pesa ni fake money maker kiwa na close na mini utanemeka ni mchafu short time ni msafu more time kimkuta viwanjani ni mwendo wa good time anapenda madu apigi kavu akipata du lazima vae gravu sometimes anavuta wida ili asahau shida anyuti sana maskani anacheck na mida hata kama na njaa anazuga meshiba ili mladi tu asikutangazie sida ni mchizi wa kitaa kitaa ndo superstar hata kama ja bling anaonekana mingaa no kumeki compare t-shirt na yeye ukimeki compare utaumia mwenyewe hata siku moja siwezi ya nyuma huwa na wazalembe mini mjeshi na jituma siwezi kushikizembe sina mama wala baba siwezi kuota mapembe na heshimu wakubwa na wadogo ndo maisha yangu ya mtaa rest in peace big sunday tumekumisi makacha ulinishauri nisiwe mpambe nikaze kwenye sanaa kwenye maisha nsijigambe nisaidie wenye njaa macho yangu yote mbele nikilenga misi kosi mimi kosi nite ninja maboya wana stay back kwenye show wana play back ha, don't do that popoto kimona boshen lazima utaniona toze ukimona lego lazima utamona noze poor millionaire rest in peace all niggas in the world you know what I'm saying R.I.P. my nigga Damas all the way from Joburg.